ushendendoda zingongoza ungalibali tombazana
ubushe bendoda zingongoza ungalibali tombazana uzuzipate kakuhle emzini wakho ntombazana uzuzipate kakuhle emzini wakho ntombazana.
In the house of love let respect be the key. Honor your husband, let peace always be.
Stand by his side through the storm and the sun. Two hearts as one till the journey is done. Ubuhle bendoda zingongozayo ungalibali ntombazana.
Kakuhle emzini wakho ntombazana.